kusa obadala cheche na wafe wakero tata tachala bikako obaya tawa abantu eno banyivu neko metemba kano kwona ngabakaba baba manyobolonje enkola ya tata bwe yalenga tabula obaya taweyo jetota enza na komulaba baba anabe kono bwe busongo obolinye kana keyo mu bantu bambe tero batase bonna baline kibuzo gye mpitira babuuza babuuzaalibwa abantu bagala kabaka waabwe bebuuza omutandaliwa bambi tomala biseera mu nkyeyo gyali eno bagamba aliwa abantu bagala kabaka waabwe bebuuza omutandaliwa bambi tomala biseera mu nkyeyo gyali Anyomerwa nyakabira ebintu byankanze kitaffe bambi nga talabika oba waliwo abanja mwogere kituufu ffe tuliwe babuuzaalibwa abantu bagala kabaka waabwe bebuuza omutandaliwa bambi tomala biseera mu nkyeyo gyali eno bagamba aliwa abantu bagala kabaka waabwe bebuuza omutandaliwa bambi tomala biseera Segala tobunda